Mr. Me, myself, and I win the building.
They call me Dre.
It's a boy, Ebo. Making ghetto. My school days. Nikumbuka ninangala kupates. My school days. Nikumbuka ninze kocha chikates. My school days. Nikakumbuka there was no time to rest. My school days. Nikumbuka ninangala kupates. My school days. Nikumbuka ninze kocha chikates. My school days. Nikakumbuka there was no time to rest.
Cause I'm about 14 in the time in a didn't see ni church in a pofu ni kamana confidence. We can never be the same ni nankara kopa des. Imagine my is a chombo sinenze ripoka death. For you undine former G12 which kondo aga. No time to waste apa mpili kisha tongo na magozi. Furu ni Christopher Katongo ni za kafaze. Asela pa kangarume bela Mr. Me and I port in the time. Itapaya benzo embeke za chanyu. My school days ya natipasa masamu. Inavochita hapa nipanga maplani. Sina matingo, furu ni pingo. Na inelinge na mchango. Ni yosi vika sipye la pomozi mango. Ni aso hadi muribe future munando.
My school days. Nikumbuka ninangala kupa days. My school days. Nikumbuka ninze kocha chika days. My school days. Nikakumbuka there was no time to rest. My school days. Nikumbuka ninangala kupa days. My school days. Nikumbuka ninze kocha chika days. My school days. Nikakumbuka there was no time to rest. Elliot kama kuskulu no masoks. E plain tiza wenzo ona mo mablon. Sina chepo zero monga ni chembo shon. For me to compete nigga is the wrong story. Niri muji yet nenzo one kache doji. Nika inda kunyumba ni pesa sima ya sochi. A black time niendo kwa lala kukoti. Sometimes nona jazz but ndi ishkuri goji. Missing glasses tenzo kumba migoti. My heart 20 diva tenzo mvesana na nzoni. Pali na mkwini wakamba wenze malofu. Inalimbikira pa grass sinenzo lofu. Vera na feruka mazi iyo ni boss. Ezi chome chima kakuras nenzo sofu. Ina siri zilamo bro sinenzo doji. Dream yanga ninzo funo kunkala kodokta. Mapepa nilinayo ba support ina sofu. Nili mu music niziba nizaka pro. Kaskuru usaka tipeza msosa. Ni wambiri majitwofu wapa ni matakuru. Kati ni wakazi wanangala masolola. Puri beso dom pati na bwero gomol. My school days. Nikumbuka ninangala kupa days. My school days. Nikumbuka ninze kocha chika days. My school days. Nikakumbuka there was no time to rest. My school days. Nikumbuka ninangala kupa days. My school days. Nikumbuka ninze kocha chika days. My school days. Nikakumbuka there was no time to rest. Nah, why is it? You know what time it is? We are three. There's me, myself, and I. Central Tip, your Dutch com. DJ Bass that shine. Now I saw way too.